This music.
It's your boy Dream Chase. The beat kid, I get to exit the bitch.
Yeah, real truth. Dangerous old paleta. Yeah, beef nice, ya bazara ndila chetosha. Waza mupinga kariba, shione kawana ndota. Tine karas katika na kola mfum. If you wanna test a stick, pa chendi se doom.
Hira truth, tapa chance, yoba pasa chekulipe. Makembo batele, lativa mwese chekalipa. Nova chaya subtract, dinzo kuditupi yao. Bankara babiri, ma everyday nga chinyao.
Bize pali batu, washte tuwali lapo stress. Ni mune smart boy, na pombe lapo na kane crest. Ni mazi seven zela, ni macho sapo less. Kuni poison, na kundi posi less than less.
Cause life tipitamo hidi hot ni volcano. Tieti wanae yankaleche maintaino. They wish to see us down like a nigga who is drowning. Tisabari kerere, these niggas are only plugging.
Life is too hot, kakumbuka kwena chokela. Tenaona vindu vabili no choka kasongela. Kulemo vina lumba teka ziwa titotela. Wazatu 1, 2, 3, 4, abasowela.
Life is a game bakaleza city fair. Usaka nkale pansi ngani tera pakachea. Na tiboy nkala city asini. Na vintu beo cheat. Yawa bantu beti chete kira ndiwa mati cheat.
Tina gwini zana monga ni bure chena mfuti. Uraka foot mafana babuza po chena futi. Zara ndira kaboom ni grenade from Russia. Venzo ona monga wazapita nemba shiba kasha.
Marapa bemureta ni washeta ngani papo. Makelo bali vanu ni choma ni tenu kapo. Na tipari veni chita ivi na fakapo na iki usin. Kweni choka ni the bad kusa mike.
Bifu ya pakita swapan sa kila bucha. Wapila koten kwacha wafana wa yambo pusa. Wata watakumbali cheti matulukusha. Basi yeye ni yaba kola woni kumbusha.
Patience kiri nayo nigga as we don't lash. Simu manka lako kwetu goni la bisash. Kumagelo no ulemo ni wakwirangani bash. Niewa na matiz tenzo tia cheka catch.
Ni kutwala lolo ndaba kuno kuli vene tamala. Wafuna jiga jiga inde gangani chimwala. Kukusila vima tenda bebe siwa masamala. As long as mundu mba yewe suri chena wala.
Gai muli keve enzo ona moyu kre. And then give him all the guy kenzo ona moche rasha. Kaka kaka nkala kenzo gani zo muwasha. Loyo timu family no tipuli benetasha.
Tuma kelo this test tinalika chena kutasha. Kukakonda kukeka kazileta mu disaster. Kungala che wa maziba atfuru mu rasta. Kozi ti maziba izangala che disaster.
Nati love um life yanga ima leta che confusion. I better be around them seko mwali vision. Diamond in the lama noti ivo vama drama. Kuseni holi nako pa mazulu kana drama.
Generation ina chinja chino chaka. Mbana bangono ni iwa kumana waka. Kisha mtu kuno sama ziwa vake. Bito kusonge la musa kema bin. Nene wali akake.
Tijenti mange bon noti nyumba batch kund. Nukwili zana badi nganzomba mu fish pond. Marines kukonka na ngami zira za kanduru. Nika bia wea before takupa kamboyo.
Kai wapa ize ise stima panika. Upsa muni ya ndiye wese mafanita. Fulu trapping ya masero wani ni zaka ngasika. Fulu mavechi wa flat yeka yeka nzaka chanzika.
Inewa beat connection ina kwira ni karautia. Peni performera gai pama mbe karautia. Ni mvera tumaruma ati disi ya redown. To tell you what kuno bafuno ni pasa clown.
Life ni yokwesa so ni kutwala lolo. Mika kumbuka poti na gona po mumu folo. Fula ilo kapo na kugone la fasholo. Fulu sina haifa one day ni zaka nkasika.
The way I'm dropping sheets like ni dipachi mbuzi. Kira ni dream chaser life yanga city bookie. Imagine sipping wine na makuru number one. Muka kole wa bonzo na mbopu nanga big one.
Una boy, Bonji, B.I.G, Need Company.
Team swagger pa ma fruits, I salute. Muma pampamu pari beko na umfits.
MSD.